deixa no custa na dimpa. Nem lembre na ma base, no my mood. The future.
DJ MZ on the one twos, baby.
I think what if you have an overdose? Cause you have a cop, mumma bones, and you have a police bones. But if you have a cop, you have a Fukushima.
Fukushima overdose. Fukushima overdose.
You have a
pena overdose. Pena overdose.
Cause
you have a fura overdose.
Overdose ya chida pafe muri pepa. Na chivafe bora wangu loka tu pepa. Time time kuna tongola na tire. Bima kale wangu kwa bula podile. Na bula na kwa vita na fisankanya. Na chila isumi nisha futi no kanya. Kumona fie stack na leko kenkana. Kana no kubo kwefefa chila tenkana. Apo na chivama kapwa na filo kwenda. Bantu bapa pafiati na mbo kunda. Kwa menso bulaki kumone chush. Muma tuzi teo mfafe balunj. Reni fili momo nina kushima. Kwa zindi umfefili deep in getshima. Ye njikateni pala shila fula. Pala shila pena.
Pande umfo kushima. Ukushima overdose. Ukushima overdose.
Inende umfo kupena.
Ukupena overdose. Ukupena overdose.
Kwa zindi umfo kufura.
Ukufura overdose. Ukufura overdose.
Kwa zindi umfo kushima.
Ukushima overdose. Ukushima overdose.
Inende umfo kupena.
Pena overdose. Ukupena overdose.
Kwa zindi umfo kufura.
Ukufura overdose.
Na chiva pambanga na umfafi odzini. Kari kari nafisa kabotoro kodzini. Noka vika na mba kubika fe mjini. Kuti na pishamo njevele fima jini. Neke ni mfiko shedi kuisa machezi. Yaruba papene na fumo kushimia chizi. Na imona nopunga mchi mchichezi. Dole shefra pata muri machezi. Na role shechi mti na seka champanga. Kashi nde shita ima jineka pampanga. Na wera mochi tunturu ero na ipoka. Ero na ipoka. Na pishamo kanshfuwa kecho vekatila. Takuri mpepu pande umfo kututuma. Ni wa makashuwa na fwana na katina. Ha, arande umfo kutina ma. I think kwa chifia chiva ni overdose. Kozi nge umfo ama kokpo muma bonzi. Ndiri mujere nsaine niko police bonzi. Matifinge umfo kutina afika kuponi. Pande umfo kushima.
Ukushima overdose. Ukushima overdose.
Inende umfo kupena.
Pena overdose. Ukupena overdose.
Kozi nge umfo kufura.
Ukufura overdose. Ukufura overdose.
Kozi nge umfo kushima.
Team Tavesha.
People's Choice Exclusive.
Era Jeniro Kabemwa. Shantiketa Ushala. JR Nation. 2J. The Top Killer. Mandaika. Most Peace. Agaju. Mega Mr. 07. Na wena kumona Teti ndawe wa shile imondi. Wakai musmat papa shop. Na mitamba.
Oh my god, AMZ, he's running things.